ShankySupplier.com.
Ushanjua mina
Vinanda Classic
Ishina sita kipai
DJ Apple Boy. DJ Apple Boy. Unatali wewe. Unatali wewe.
Woro. Sim sasa Oya nimepata tambo Haijarishi mchawi na simu bwana Macho matatu sio mchongo Haya sasa picha picha Wanangu tupige picha Picha bila ya filter Sambo na umekasirika Picha picha Naomba tupige picha Hata ukikasirika Napigia bila ya filter Jamani mwoneni usula hake bila filter Inavochekesha Uyu dada sura yake bila ya filter kipiga picha inatisha hey. Jamani mwoneni uyu sura yake kama emoji inachekesha ah. Uyu dada kumbe anabebwa na filter ukimwona live anatisha hey. Siku ya kwanza kununua smartphone wala sikuwa na bando Nikaweka bondi memory card yangu ili nipate bando Kwa nini kila kitu kinipite leo na mimi sikosi uondo Kwa nguwa vocha nitajie namba niingize ili tutie bando Nikaweka vocha chap chap Nianze kudownload yapu Nikafikiria nianze kipi kati ya insta na whatsappu Nikakumbuka kuna snap Ngoja nifanye chap chapu Bando lenyeri sijeri kakata Nikaikosa hata tiktok Kuuliza siyo ujinga ile ndo nini naona leo Naitaka ile application ya kuona gazile video Ni download ye mange kimambi hapu ni yaone matukio Zanyuma zilizopita sijaona nitazame marudio Kweli ujinga kazi sina pono tunamaliza bando Koje niangalie za mastansi jene kakosa uondo Si unajua ushamba tena simu haikai kwenye mfuko Ndaote mkononi kama naishi kwenye mafuriko ushamba Oya wanangu nimenua simu sasa Oya nimepata tambo Haijarishi mchawi na simu bwana Macho matatu sio mchongo Haya sasa picha picha Wanangu tupige picha Picha bila ya filter Sambo na umekasirika Picha picha Naomba tupige picha Hata ukikasirika Napigia bila ya filter Jamani mwoneni usula hake bila filter inavochekesha ah. Uyu dada sura hake bila ya filter kipiga picha inatisha hey. Jamani mwoneni usula hake kama emoji inachekesha ah. Uyu dada kumbe anabebwa na filter ukimwona live anatisha hey. Acha balia Umefuria una smart, unashindwa kujisnap Hauna simu tupige picha, doma na sikuoni whatsapp Kama mbaya mbaya tu, hata ukijisnap Hauna jipya dada, hata ukitumia mekabu Oya kinipiti kitu wasa hivi vyote na viona Si alianza pididi, unazani misi kumuona Asa kaja mwingine uyo pididi anafazari Kama usha mjua cheza kama batazari Haya sasa kama batazari, mikono kifuani Nipeza bidini Wapandishe mkwiji cheza kama bantazari Mikono kifuani Nipeza bidini Wapandishe mkwiji Ashokari wewe We Haba MC shina sita kipaje Anikiwa Vinanda Classic Anikiwa na producer Fadhili chuchu chumcha Cham Ashokari wewe Atimu ile ile ishina sita kipaji Anakubali wanangu wa ishina sita kipaji Dula base Ashokani wewe Watoto ambaga atemeke kinondoni mbaka ya Wanangu wa puani mbaka bara Ayapa nyingine tena Tina ADJ Apple Boy Unatari wewe Ashokari wewe
Chunky supplier A supplier
Kambix chuncho